Cedo.
Moyo safi, uko na moyo safi. Macho supu, ukiniangalia moyo wenda kasi. Tausi, unasahili sifa. Milele na milele, you the spice of my life. Nikiwa na wewe, everything in the feel alright. Na kuwazanga daily, girl you know you go blow my mind. Nikiwa na wewe, everything in the feel alright. Na sinzia nikikuwaza baby.
My life would be a crisis.